Republic in. Yeah, girl.
Enter music.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Sizo kaza na patana bali kumoto kabigela na yembalina sobola kuba kuba kala so wenje galila atwasi wa makungula kati moto ya galila so fresh kwambia wanga bena laila hata na nyamaso galenya kuzaila yes aleti kumba cha kuchale ya desire
buli wayita basa jamalu sunga bamira
kuma vivyo lo mayite fuka mila tabanga kwa mukilize binyo na bitika kasi be kila second ule na tujibuko hema kelele kukaso zine batu tukilo hedi kenzo nanga buzibu language bali ya valu valu badile Shato bonge
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Yup.
Of course, bae Tanzania nabo ndia nabo siri musoso za inzina nabo. Of course, bimama binka kasambwa tulanka mula stamina nchamula. Of course, don peta al-Qaeda mwana nkaliza na yenze nsileka. I'm just doing this on my own. I know tomorrow she call my phone. Mobile man and gang pita don't look. Last back of Uteva Kuba stone.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Twende nyumbani nyumbani. Twende nyumbani dota wa pasta. Wanatoka Uganda style atari. Hesuse kone kumatari. Wewe nyamanza togezana biteka mokulwaza. Zazaza tuliba tuwele bakubalaza. Nagenda nengkuguli la vitizi nengkuswaza. Jiro kumikili zofatanga muka boda. Soga mama gia lomwa petaiza. Jumpita balisi katutebaisa. Silingi kuwamu na ila zena ija. Daga linga ndabu zanya taigo.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
T.I.K.
Anaitwa nani?
Yup, 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 yup. 10, 15, 16, 18, 19, 20. T.I.K. Republican Inc. Aha. M-Town Music.